Dios que os maga.
Bien, maga.
DJ Tobias, the mix game.
Menya wetaga tuirio twega
enaka kena akejeta tuirio twega
DJ Tobias the mix king follow on all social media platforms at DJ Tobias hala the real one at 0718 473 200.
DJ Toby has a sick. Them for no send a doctor can help you. I'm mad, mad like the people about the Bellevue. HD for
teacher. Yo kanjiarera tuana tutu maitu au kangendu baba aleuwe nanda ya mwana keoke botirio do ewado keiria maisha botirio do ewado keiria maisha yo keria pe e onda kumo leire tondo bisa yo agikiria kiono
tare kia kwa na moduri Nairobi.
Menya wetaga tuirio twega
enaka kena akejeta tuirio twega
Tobias, the mix king.
Say, I get to your champagne,
namenya thayo wakwa ndionaga mathagira riuaine na ngiria no kurumwo ngengethe thayo itaneyuraga sege waigua uru nenie weyurage
Dreadheart family
maisha ni makwa ngoikaro ria ngwenda wanjokaro ng'usaini ngwite saitani utire kundu unene ukuira wanjokaro ng'usaini ngwite saitani he waigua wate mwera mbere ya rumio.
Follow on all social media platforms at DJ Tobias. Call the real one at 0718-473-200.
Sege ura gina mutu mia wako wadhimu kamuhe niya wandiga na muiki nowe watu mbira shiro andiga nagevie watu moe wadhie manongo kuraga sege waigua urune nie we urage maisha ni mako wangu ikarole angwenda wanjokaro ng'usaini ngwite saitani utire kundu unene ukuira wanjokaro ng'usaini ngwite saitani he waigua wate mwera mbere ya rumio mwasu aweteithie we wabata buratha ndumwire sege atuiria njambagia nyuaga njoinike na gutire akenywe kana muka migukunywa jasho yangu panda ya kazi waga gucenjia niugututanga sege waigua urune nie we urage maisha ni makwa ngoikara uria ngwenda wanjokaro ng'usaini ngwite saitani utire kundu unene ukuira wanjokaro ng'usaini ngwite saitani he waigua wakemwera mbere ya rumio
ego akiroce ndumwira
samido
DJ Tobias just
sing ni uri waheo ndeto ni mutu kari kakuona totali utuwe yuri wende lio guaya ni mundu kana uro kona ni ulimo kenye no ni kuri andu maragia muno tuki hasema nianawe mungetho menya ndikoragwo njukite sukuru ona ndingi urio ni ari undu ingiuga kanua njohi-ini tiga mĩario mĩingĩ ni waragia mũno kanua njohi-ini mbogo nyingĩ gĩkũyũ-inĩ itirĩ thathi na ndeto nyingĩ nĩ ithũkagia gĩathĩ mwe ni wega gukira gokerwo wayo guthoma kaundu kageni horera gatamaina wayangira-ini tukigacemania nawe mung'etho menya ndikoragwo njukite cukuru ona ndingĩ ũrio ni arĩ undu ingiuga kanua njohi-ini tiga mĩario mĩingĩ ni waragia mũno kanua njohi-ini ni ũngĩkona mũndũ ahorerete handũ rĩmwe akoragwo akĩũrĩra inegene nĩciture cicia mĩciĩ kana wĩra nawe nĩwe ũcio woka na mũhahĩ rĩmwe tũiguagĩre tho gatumia tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ningĩ ũrio nĩ arĩ undu ingiuga kanua njohi-ini tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-ini
nĩwanjawĩra
ĩgũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ bata wakĩo ti tigaga kuruta indo ciothe mahitia kayobire indo ciothe na gitumi tonga na thi ni ithuothe tũrĩ ake kĩndũ kĩa bata thĩ no no gĩtĩo tũkĩgacemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio ndĩ arĩ ũndũ ingiuga kanua njohi-inĩ tiga mĩario mĩingĩ nĩ waragia mũno kanua njohi-inĩ ũcoria mũnda na gũthikĩrĩria kaingĩ nĩ ndonaga tarĩ ũndugaga o ndecokera mũno mũno ngĩrigwo ndaĩ gũtarĩ ndeto ikũrigaga ciathirikari nginya cia mĩciĩ-ene tũkĩgatemania nawe mũng'etho menya ndikoragwo njũkĩte cukuru ona ndingĩũrio nĩ arĩ ũndũ
Ahora me joda etare na
si
Sofía, la coina que total en lo meño. Sofía, Sofía, la coina que total en lo meño. Ahora me juda estar en la taito. Soca ga comeña su de y neve muende. Na watwiri horo sio kona negute. Na watwiri horo sio kona negute. Na one mo ikiare moza ke koraihu. Amororo kona na iyo ale arusi. Matua matua teno kinyo mwetia namba. Na mesiri horo sio kona negute. Na mesiri horo sio kona negute. Daka kweli ruone mahambo Utire mundoro meotamu elira helia Na inagia mati ambaro mema koigabu Na mesiri omu ikio kona oyu negute Na mesiri omu ikio kona oyu negute Na one mo ikiare muda kekuhayu Amororo kona hana iyo vale arosi Matua matua teno kinyo mwetia namba Na mesiri oro sio ego kona negote Na mesiri oro sio kona Ah, negote we
DJ Tobias, The Mix K Follow all social media platforms at DJ Tobias Hala the real one at 0718-473-200
Nande tona wauti oru tembesa Na koina geno kinyo heo de diji Mati kweta getare aga kwera venako Masiri oro a koina geoko na negute Masiri oro a koina geoko na negute Na one mo ikiare moza ke korayu Omororo kona hana iyo vale arosi Matua matua teno kinyo mwetia namba Na mesiri oro sio kona negute Na mesiri oro sio kona negute
Neniega venge
Kino hikora kwa ye No se buena que hembre dire na oro
DJ Tobias
Maudo mako Kera geta du maine Nikukwira eta kumena umene Ona wamena utire kweo kahe Matwekire wa chino kehe Kwira wakuna koidi alome chesi Mabana maitu Ona mago kania Kukera gatewe dole ikuwa kikoyo Ikore okwenda Na wikare ole okwenda Ugasetia wamenya maisa ni maku Ugasetia wamenya maisa ni maku Maina hiram
Dreadheart family
Ile jadua the top choice Nihita iraya Siro totiere gaine Doitenge taha kumenya kore otoire Maitu arajera Antio toilege sagi Pera waku no kore arume nyoba Utire kiumio tasejagi ya muduri Matwekire watiro kehe Pera waku no kwa hivi arume jesi Mabana maitu wona mago kania Kumera hatime dole ikuwa kikoyo Ikore okweda Na wikare ole okweda Ugasetia wamenya maisa ni maku Ugasetia wamenya maisa ni maku
Follow on all social media platforms at DJ Tobia
Ona dole zoni Siro kanaro kope Kekwe vigara pere ya papa na maitu Ni watuma Kude maitite kwenda Kukinyelete wanogereli ya dogo Ugeka soma siro tale zuluwele Matekire watiro kehe Pira wakuna kwa hivya lome jesi Mabana maitu wona mango kania Kupera hatime dole ikuwa ikoyo Ikore okweta na wiki ikare uria kwenda ugacenjia wamenya maisha ni maku ugacenjia wamenya maisha ni maku
Haladiri wara a 07-473-200
uragatisa usuku mugithoma gaita maithori ndamenya wari mugi njeria gitiga cukuru niguo thome nginya tukiendia ng'ombe urihirwo thici tutekumenya turathomithia ng'ombe ngi athikire watiga kihi wira waku na kuoithia rume jeci baba na maitu wona mahukania umeraga ti we nduraigua gikuyu giku uria ukwenda na wikare uria ukwenda ugacenjia wamenya maica ni maku ugacenjia wamenya maica ni
maku
Nyenderia guoya, urogi wakagogo Iwe wabene andu matuire matiganite Ukundigo muthi, rucio ihike kangi Utire watho andikitwo tuture nawe Utire watho andikitwo tuture nawe Ndehete na maitu wakwa ndugacoka ringi Ona tukionana tieti wari gathirange Iri uraheaga Yoga tolele onke Iwe indioro nea kwa tewa niha nikahia Urogi waka hongo wako nduha soka rinke Umamo menya ana Nanyina wajo isi Urogi mune neo lea weti hiri tuitura Era na mokoto kondo kagotake nakia gigotwar ogethio kigura medaiga nakia gigotwar ogethio kigura medaiga eto na maito wa kondo gasaparete ona tukiona nakia teware hadira anke irio aeaga yo gatorire oke ibe indiro ne akwate wandi hadika
Follow on all social media platforms at DJ Tobias. Holla the real one at 0718-473-200.
DJ Tobias, them for no say you're sick.
Kapita gavira, nae omutara, yokaro yejai, enyanga kunengera siyode, matikali retapu, nenienda lugaga, Noiga hana wen dogi bende nyawai bitu Noiga hana wen dogi bende nyawai bitu Daeta na maito wako ndoga sakalenge Ona tukyo na natia te ware hatirange Kiryo na ehaga Yoga tole leonge
Iwe indero lea kwa te wanika nikahia
Urogi waka mwa wako ndoga sakalenge
Yendari guoko kongaithi kaga anore Otiri undu niretire riare atene Iwangeira indo no keri ganiru oninie Otiri undu niretire riare atene Iwangeira indo no keri ganiru oninie Nyubanchega akari rusio tuwaraga Niverata kuigeire hoka Nairobi Kyura keri ya kiugaga ne keri ngia Yake anya gutiri utaithio ngwendaga Yake anya gutiri utaithio ngwendaga
DJ Tobias, them for no say you're sick No doctor out of road can help you A HD fatigues
Nako gaithia rusewe nyitan johero Waikoro kia mewani wandua menyiri Majori ate pena wenda kuoneteku Dari goko igana hiruo naruatea Dari goko igana hiruo tangiri Nyubanchega kari rusio tuaraga Neveranda kuyei ya kiuga gane keringia de ake hanya gutiri uteithio ngwendaga de ake hanya gutiri uteithio ngwendaga Rokiana nanda gukorete gisagi Karagita ando atumaga anguo Ukenjera etagwa rusega akendia Na ningi ukoragwa wi mwana wa ndigwa Na ningi ukoragwa wi mwana wa ndigwa Nyumba njegaga ngari rucio twaraga Ni veranda kuigeire woka Nairobi Yura kieringio kiugaga ni kieringia De ake anya gutiri uteithio ngwendaga De ake anya gutiri uteithio ngwendaga
Give him that fire. Give him the flame. Dreadheart family.
Waheire thina waku ngeringo ni tha Ngerutira ngũteithie harĩa ingĩhota Ngĩkũrehe umoja gũkũ Nairobi Ngĩkũigĩra kawĩra narĩ ũteithĩke Ngĩkũigĩra kawĩra narĩ ũteithĩke Nyũmba njegaga ngari rũcio twaraga Nĩwĩra ndakũigĩire woka Nairobi Kĩũra kĩaringia kiugaga nĩ kĩaringia Ndĩake anya gũtirĩ ũteithio ngwendaga
Aneo, woko nekuwa kajunia demosi ino neo aneho woko nekuwa kajunia demosi woi kill your fire ino neo Mothaka ne magabo, kajunia kamenyoguo Na matua mangi matituwa gone kweda, onaka na kwagana Na matua mangi matituwa gone kweda, onaka na kwagana Eno neo, aha neho, woko nekuo, kajunia demoshie Eno neo, aha neho, woko nekuo Junior de Moshe, Motika Motu, go get your fire, and on your daddy. Get Dora, you era get hung up, that you will come one new game. Get Dora, Jacaga, and your new boy, Toy Gun and Sieja, Kanago Dora. Yatagere aisuko amuteine wa maegwe Kana gutura Yatagere aisuko amuteine wa maegwe Ino neho, aha neho Woko nekuo kajunia demosie Ino neho, aha neho Woko nekuo kajunia demosie
Onega,
Cabedoneta, godomera, jagué. Neo, emuago,
ngithe korora njoguna kangethe no kungethia maraikeria wita muthi yo muthi na nguthi kenyanira gitetera ikinyati ucuru na gutire ukirundagwa kaheo kia hinya kunda kendo na ciacika nukira mukaguo njoine hita ndietiga wegetira itumaga ngorwo manga kuna ndahara ngeigua gitanga
Dreadheart family
ni manga manga
yeah the hits keep coming
DJ Tobias them for no say you're sick no doctor Otari won't can help you I HD fatigue I'm here for DJ Tobias kill the sound boy them can't do but
na tithero ndingetiga tiga ngethira nyambate nerere mwere matwine ikenero moro mundu atana umathe netanire kumakero kopoeko na kurorana akiuga sanja mure andwa kirorana igoro ehogora kiona maya kimatua divei kimera nitunywe tuinuke twimanga joine hita ndietiga wegetira itumaga ngorwo manga kuna ndahara ngeigua gitanga
Dreadheart family
ni manga manga oruwayo ndiwethaga ina ndiwonaga na niendere athukira nyuaga ngakena ngethekera waigwatera guthukira itigana nayo ndirioka gukung'etia niwe umikoraga ningi ũkamĩgũro gacoko koiga nĩ njũru cindwe njohinde hĩta ndiĩtiga wegĩtira ĩtũmaga ngorwo manga
kuna
ndahara ngeigua gĩtanga
ndĩ manga airini wa tata arũmetiega matiendaga kuonio cielo tondũ akiugire atĩ wĩra nĩ wĩra ũkiuga cume thirĩre wĩra-inĩ wayo ũkiuga cume thirĩre wĩra-inĩ wayo mewĩcatihoka airini wa tata ndũcagũraga waigana kana watwendi one mũhunyũkua na kana nĩ kĩoche ona watata bata nĩ akiume ciringi ũkiumaga no menye mũkingo nĩ ũgwati
follow all social media platforms at DJ Tobias @ 0718 073 200
Dreadheart family